Yeah, the two brothers on the mic. Jela, jela, jela. Lekma.
Penzi wangu kwako nimefika, endapo utaniacha nitalia. Nakupenda, nakuhitaji, kwa mwingine mimi sitokwenda. Ndio maana kwako nimegata, kwa mwingine mimi sina bata. Ndio maana kwako nakusaka, kama ganzi zile za kasanga. Mapenzi yako mangi yanatesa moyo wangu. Ndio maana mimi ninaimba. Ndio maana roza ninalia. Usiku na mchana nakufikiria.
First time high school, nili fall up na princess. Sikatai, nili admire your necklace. Sura pia, ilikuwa inavutia. Mrembo ameumbika, malkia. Nili muomba namba, ndo niweze mvutia. Ni mtoto wa Kiafrika, ame keep it true. Namuona pia kwa giza. Lips yake sweet, ina taste kama candy. Oh my god, she's my hubby.
Na usiku watalala. Bado sisi tunasonga mbele. Bado mimi na kufukuziae. Njue wangu, njue mama watoto wangu. Mapenzi yako ma, yanantesa moyo wangu. Ndiyo mana mimi ninaimba. Ndiyo mana roza ninalia. Usiku na mtana na kufikiria.
Mafisi wakifika nta wa raise kama flag daily. Nina feelings za kukulove. Love is real true. Moses akipewa kitabu. Hakuna sura funny zaidi ya baboon. Ukithink outside kwa box utajipata na dreadlocks. No matter what it cost, make sure umeachieve goals. Kwa neti wezi funge kama baby. Hello, uko wapi umesleki? It's your birthday. Shika keki, shika keki.
Zio, the two brothers RJO, Slim Tunchi, sending out.